ne wangayo nyo mukama joli obusaba no kusiba obusoma bible na jayana na yekati ne mererwa nyo omutima gwange gukoye mpalula mukama wazizeyo mukwagala okwasoka
nzirusamu kama wazizeyo mukwagala okwasoka
nakwagala mukama
nakwagala nyo mukama
yange byonuli
na yekati kakabika
kererwa Tugange gali makufu nyo Nirye dobo zirio mukama Ngabu mpita nziru kilawo Nganyangu wakulira Sagala kutengu wa mukama Ngaiyona kwea kola Zechensaba mukama Onzizeyo mukwagala okwa soka
Zirusa mukama Zirusa mukama onzizeyo Soko
zayo
na kwagala nyo mukama nulinga ndakalukuka
naline nyo
kati akabika ke umutima gwange gukoye
wowe
mpalula mukama uzizeyo kwagala okwasuka aboluganda tufube nyo tudeyo mukwagala okwasoka Nawe jukire nyota nenjalabye walina Nulinga wakalukuka Wayaya na nyokolo bulunji Na yekati wabimanyira Mukama tamanyirwa Tumukabirira tuzeyo mukwagala okwasuka
Wait.